Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
midem alal bare jena e lewru septembre hitande 2026 sakrab to gondom hedaade hejuji amen de lende mangal mudum kab jon fu min chalmin am san adnaandu ka yambine talatare ke nyaloma ke naadu adnaaru allandu jande baliki em leede amen de dum wadle wakati to san wadle wakati mo santruji kewdi leede amen de kanyun ka uddi sabe rafinde naago o kan sabe hebugol himbe paabotobe yibel donnobe lanaji le region muti kan endu waytino gollirta fati golleji mu endi daro dum chagal dabere bama durto gouverneur region o kolti do wiide lanaji di kan ka wawa donnade jamma do mayngo kasen tagar on sembe kabaloji dum nyoganam hiide hande bisimna modon be hedaade mi jande baliki em yo jande bawon latat sababu janginde ben do himbe yalla ana yi'a bindi so ni yalti e kolko boyi le santruji kewdi gondi le leedi amende ka be balki en kanyu en ka ana jangine e jandeji di halta demde mu em jati yalla kambe do e keba ngurda mabbe ana heba yarde yeso le janyel yogaji le leedi amende gal nyaloma hande o santruji kewdi kanyu kana uddi sabe e rafinde nago o kan sabe hebugol himbel pabotobe di do nukule madam kulibali tewti wonko hebani em do majjum kede usman nyali buli
ella rafinde nago fuddi e dillugol wallobe bangal neddaako jangingol le rewbe baliki en darake to bankasto o kabaru an hada rewbe hewbe jangude tawen anana fa dum ben sanne dun ko metti madam tesugo lidi gana janginow le nokku centre alpha
awa o sebeni kala ni
le nokku je mawbe janginete be jangine fami je bindi meden ekintine du isa de janda nafami le golleji amen hande fu en walla min le golleji min gatta bangal kebal wallobe dilli sabe rafinde nago o
la kanati
komin iriben kulikoro ana jogi ka santruji sappo jangobe temedron e malli hemre sappo e jenon suleiman traware o radio fedde humani ne jande polititi dalaji be kawrata bangal jangingol mawbe le region o
les cours sont dispensés
jande de ana wada de nokkuje cuqare o wakkati e dun wada leele kany e dande wonti dal arande mum en jogi komin o wana no fu wattirto ko e mudun e golleji bangal jande mawbe rewbe ana ji jangude ka kebata wattu sanne de jogi duti dalaji bangal hebude dewte hitande hikande nyalom adna kejenaado jande mawbe yambinama do sesili jangingol himbe nafangaaji mudun do o sesili unesco nayreke do golleji kabaadi wadede e yelaaji mabbe yalla be ndara ko dum ko haani wadede de o wattu gondo do waylitaade
Premier ministre leydi amendi do ne general de division Abdoulaye Maiga bisimine kejaabe Banque mondiale mo horejo mudum do woni Nicolas Pontaro Pontara ardi dum woni kanko woni kejaado dido golleji Banque mondiale leydi amendi leydi Burkina Faso kan e leydi Niger fanjo toda leydi Tchad jodo halaji mabbe di kasembe mudum fu fawike e do hono watte yala jababuji di kan ka kantidan hebe le golleji mabbe di le premier ministre of ayeto o do gorko o hore jodo halaji mabbe di ka do be kulle tati woni ko be kawre e do mudum kandi ardinaire le wakat jon o don yirwere nedda ko hokkol courant fayeto wayti de no demal gal wurdi yarde le nokku o tagal ko dabere gouverneur region mutipa mi wiide lanaji di kanyun ka wawa dogude kasen soni 18h wadi fa 7h bete do mayo rane on go ka donno be dido lanaji kanyun en ka waytino gollirta fati golleji mu en di ka daro fatima fati yetara won ko hebani en do mabbe kede usman nyali buni
lanaji kewdi motti woni ko kuncoto yarude le region gaji gondi le sa hangal to direto le region tumbudo wattu jonobe gondi e waylitinde nobe gollirata woni ko holiti en wiide Issa Cisse e Youssouf Maiga beedi don fu yo horebe syndicat gaji donnobe lanaji
sa woni
jammaji woni ko men charsata lanaji amen gita ana laaba meden kunco dum wadan amin jottoto min jaata law sini won yaadu yawndu ngarndu min martinan kumpa kanan kobe kanyun darta dawngul wadirde
imo huro
adawbe yogabe koltiwide ana boye anandomi jaguji mu ben jogaji jati ana bona sabe kunjata ko law le mabbe ana hen o cotta o goto kuccido yaade tumbuto de dabere tori men san le golleji amen watti yoga jaguji amen garata law semen neldi dum jottota ko law ka sini dabere de ko amira famin ke bandena go men teddinande de humani be yawara be yogabe ana kuli pati dun lato sababu utugol ke balmu ben sabe bawa yaade be garata labi didi le nyaloma kanon ebe pami ko de dabere amira
Sijo Tamani mo Fondation Irondel do Mali do kany e golli dimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne gouvernement norvège
yimbe yogobe kanyum en ka anay hakkune amen kanyum en ka yimbe le nyimminobe tam ko goddo wi tam be gollirta na no goddo no be goddo tam be yewata so be kala kambe du hono be do yimbe le kanyum en ka na hewi san ha golleji be ngatta de du ko be ngadi fu abada fe nendo wotere be darta ko wiide kambe ngadi dum mayda mayga wonko hebani mem hono do be do yimbe le kede Usman Yalu Buli
yimbe yogobe ba bamininde hore mo ben dabere ko woni hakkilaji gidra mabbe tan be gollirta watti yoga ko jomi en bibe fu woni ko be ngatta tawbe dan daki jomi en jaati ko jidi ko boni e mudon dokkobe jomi en hakkilaji fa bamad dabere sini wonko wadi darata ko e darnde mo ben nyande o tidala hewtima an tan daronto don waawinde bamande hore mudon dabere wana dum woni ada salani himbe yo andude tan mi jaare ko mo e mudon subade ko nafata dun waadu du wiide mi jabata dun na mi yida dun sini ko kolitada dun nangay ma hakkil ko lati fu o be an bay hokkude ma ko ne hakkilaji mu ben ka an hani omude ko mo yi e maada
sakrab do mi kaddate kabaruji amay di kikide hande min jootiom san ne hedaade mi fadje fe nokkude seeda mi ngaram humpintinde om ko min jogani on bangal magazine nyalom hande o wassalam magazine amam kertanado cellal nyalom hande o ka hala shafaje balebe hala mudum halta holtama wiide le leedi amen di sa fecci jamande pecce sa fecci jamande ka temdere fu chapan jetto en hakkun mabbe kanyum en ka chafaje balebe ni nawtorto dum holtiri wiide gollir gangal be noddirta institut national de recherche en santé publique chafaje balebe hono fu waawi nawtirade nyalom hande o no nafirta yimbe wonko woni hem ko wayottinde yimbe be chadale nafa kiben famtare anni ko Musa Malle Sissoko kanyen kejabe gombe le kiruduji de hebani am majun do fetango Usman Nyale Buli kan e Mamadou Samassé ko en ki region
mali sawrirade e ledde mo ininde dum e finatawa on defugul e potije fayotare yaade to sawrirobe ledde ballebe ana heddi wadaende le galleji kewdi bankas hon yorosodu himbe hewbe koltiwide sawrirobe ledde ballebe buri holade sabi hakkilo mabbe kany en baawi sawrude nyawuji kewdi
to menen do yoroso minga ledde ballebe burmi jewude sanne mi sawro watti fusu mi kefaade sabi mi la do bur mujjide rawnen mi yehi doktorore kile hewde ngami longe samdude nga ciagana fuddimi atara ledde balebe mi hebi hen jabi lobbo sanne
ono gora ko sobe frami frakan
tagal sawri dingul e ledde balebe ana hen du tewtongoji gollide no dirten institut national de recherche en medicine et pharmacopée traditionnelle ana wondi e golle andininde dun e yirwinde ande mawbe arande e wi horejo de gollide professeur Rukia Sanogo di tewtongoji ngadi fa ledde balebe kewdo jirwine ande du nafangaaji mubben
ya beaucoup de recherches qui ont abouti
chafaje kewde heba ma nyolman handen ko habata bubal kay siroji kasin antun wawde habde durmaaje nannal mudun fatade nablaaji hewdi hono ko lontira furdimi hypertension di nannal mudun ko heewi fatade yorgo reedu nannal mudun di fuccafaje mudun heba ma nyolman handen wonto kasin neban mujetedan ko habata nyablaaji kewdi ganyolma handen hono chafaje habande nyablaaji bibbe berne fatade hennyere e tension mi wonda ciotira de tofon
qui ne sont pas encore sur le marché
ka wana ko yela fu woni ko heba o golle jogi tiɗallaji kewɗi ley majji andinde safareji yogaji e golleji sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe tumani jakite mo fédération malien des associations de thérapeute traditionnel et herbiste wonko holliti dow kabaru muɗum
bon frabola ni frak
fiide dabireji hollude dadde dum haani jukkude men sottobe ledde balebe tidalam mudu ana wodi ame fa handen sabe saraji kewde antun jantandi no cioton de chafa balebe giddi hitan ujnire e temde jene chapande jene e nay giddine hitan uta so robe ledde balebe ana wodi ciagal mudun kasi himbe hewbe handen du wawa sertude hone wadgon publicité de chafaaje kan e ciottugon majje duro tidalal goto kasi ni hitan ujnadire noge tati fe goto ciotto chafa balebe hebe talkuru yamirore wadangal gollal du sabi so di sariaji an hani wiitede
population de biswa kessa
ay ledde balebe na ledde tuba kube e wi humanibe golle mudun wana subare godel mun yopude gongel ko be tewtata yaldidi fu ana battondira yalla ande sawro robbe ledde balebe e ande kesse ana kolite ko wayi nafude sawretebe